DJ Tucker!
If you don't wanna die, don't be born. Trouble so much for the Scaramangas.
Okay.
Pizza Kalata can kill them. Wanna find only to find a job or to consent. Nisha find a fit to big in a one angle jam. Kitana wanna bring it up, sin a den. Wanna attack a new machine, come a wow. Wanna play in your bozango, go please, my demo's out. Wanna ski and go mazango, wanna pitch and go mazao. Uku wajina lango, new pleasure, bitch, one in wow.
Yeah.
Pina yipina na baba, wanna kuja, nipata kuluka, nifika na bali. Wano ni chaga na saga na lupa, nasili kukaza, nipata salali. Never hidden busy like a ghosty. Wanya mwezi wana wrong with like you boss.
Sina ladha za kikongo mini mbongo. Mwenyo songo na rapper feki. Wadao sina hongo mana life like bongo. Ni kunyo gongo na keki. Wanashanga gachani kiumwa jana kula kona hata songa. Kwangu wanasongeka kama dona. Squeeze wana nipe nyati bligi boss. Na nata na kila mdundo za midundo ya kitozi. Rapper mwenye kile kusubutu. Tadata na tema twins kwenye bongo wenye kutu. Nijenge kama weni mgenzi mwenye ngubu. Wana nipe rapper zombie mwenye tuzo za mafufu.
Kwenye midundo na flow boy. Tuna rap, tuna rhyme, tuna battle tuwa tupotei. Kwenye game, kwenye motion. Tuko online, chawa na washi. Siwa tupotei.
Sina bonus na track bila chorus. Sina korabo nyingi wana nita genius. Domo zege msumari unakutu. Ukati zikamba kisu kidugi na panga butu. Chef cha yai na gypsy kuku. Majabu tasa kampa mimba muza utupu. Beki tembo kitasa chenye kejeli. Tena mtambo zede jose wa Kigamboni na feri. Nikichana so wanongea sana. Wanarusha mawe ni na bunduki na niko kimya. Rudi nyuma kidumu ndo imezama. Hii ni bahari ya vina fake rapper wa mizima.
I sound like a bobo. You call me Shada. Ala kumbe squeeze imekuwa masai. Acha ulimi ni uchunge. Wambewe zio kuna dunga na dunge. Usingi kiuno wapi nalo mia ni nunge. Nishauza sas juu time tena. Sula imekuwa dili mze kunona nwa sinema. Sina zari kata nasha mobeto sepetu wema. Tena kipaza changu kama chaku na chakua. Amnijui sina kisu sinye panga kuwa jua. Kuwa tafuta pesa boy. Hauja toka kuwa box. Boss toy.
Siwa tupotei. Kwenye midundo na flow boy. Tuna rap, tuna rhyme, tuna battle tuwa tupotei. Kwenye game, kwenye motion. Tuko online, chawa na washi. Siwa tupotei.
Never.
As the gazoon pop, my maxi is coming up.